It's beyond me.
Consider!
Alice, family.
Papa.
Ulivo mzuri kipepeo, aufanani na matendo yako, siwa jana siwa leo. Nitaweka pembejeo, nistawishe maua leo.
Beyond, baby.